This is a True FM podcast. Boys, Sinazo and Luyolo on True Breakfast.
I did say that sabesincokola ke naye uCarlos owaziwa njengosiyabulela naka. Sifuna ukuva ngomsebenzi abawenzayo nendlela abasebenzisana namapolisa as ba they are known as Mdazana's Forum. Kodwa ke ba igama aselilo abasebenzisayo elo basebenzisa ngoku uBuffalo City Metro Special Team Task Force Crime Centers. No, 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 get to the organizer of this task force, Usabula Naka, about their work and how they work with the police. Carlos, good morning. Welcome to True Breakfast.
Hey, hello, 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 hello,
good morning.
All right. Mhlambe ke usinike nje qaba a brief history about the Buffalo City Metro Special Team Task Force Crime Fighters. Yayenziwe yayiqalwe nini and ngokuyayiqalwa yayiqalwa ndoni?
Bhuti wami uqala kwayo Buffalo City Special Team Task Force iqalwe iforum program iqale ko-41 kwa-2 eMdantsane ngo-2017 uqala kwayo kwakumane kuthiwe into zabantu ebusika. Uyabona manje ebusika ilanga liqalwe ngatshona emsinyane yabo abantu bonekile kumane kulahleka izinto elayinini. Mane kuvakala izinto hayi mani into yothi ngisayiwe yilofoni xa kwenziwa loo nto. So samobhalayizana ke ko-41 up to 52 ibingekho ko-50 iforum. So saqokelela simane sisebenzisa simane silandelo zabantu highway yazi yafuna kona business ko highway to make a business against crime uba gadela ii-business zabo. So that highway njani ii-business zabo abantu baphakwe inkundla bayokhwela itekisi highway ikhombi inantsika itrak esidilivarisha highway kwela shop zonke ziphaya highway ziyaqhekelwa zizintwana. So samane siyogada sisenza loo nto until ke ngo yasebenza ngohlobo safumana ibhibhi sayenza iforum. Siye ngosinxiba ibhibhi safumana siba nookhawashi abanxiba ibhibhi yabo sazitshintsha ke ngokwibhibhi sazinika igama elithi zii-task force sathengisa nto zamajoni sazibizwa si-task force yabo xa ke ngosiye ngosenzela ke-task force ke ngokufumanise uba ezimpahla zamajoni ziyathengiswa airtime ba edagama lacombat. So sazixeba masiyitshintshe because lacombat ufumaniseke uba kuthiwa kwi-avance ebirobhile kuloo ndawo banxibe ezi mpahla yabo. So sishintshise loo nto leyo sasebenzisa ndi-green ke ngoyingathi nelogo yabo.
Ndiyafuna uyazi soecaiseli into yoba ngobe niforum elinxiba ntoni kwathini nibizwa ngoku njengeBuffalo City Metro Special Team Task Force Crime Fighters. Into nezatshitsha igama yinto yoba abantu bebenxiba ngokufanayo nani?
Ya abantu bebenxiba ngokufanayo nani ndingoku into zihambe zisenzeka kubethwa abantu kuthiwa yiforum yabo. So bezama ukuzi-identifya yohluke iforum nantsikini ebahlalini yabo. So zizinto zabalapha sitshintshe le nto sibeke ngohlobo ezindlino.
Zintoni mhlawumbi i-crimes ezixhaphakile yapha eMdantsane?
Bhuti wam i-crime ixhaphakile phaya uphako lwenkunzi, irobhari, uxhonyiso lweshopu, ukurobha koogqirha yabo. So into abazenzayo ke ngoku ezixhaphapha eMdantsane.
Nisebenzisana njani nina namapolisa?
I-relationship ikhona samo kwamapolisa amapolisa esivana nawo uCaptain Hazel uMr Balentafa ninjana awo nalawo nalawo amanye kamapolisa nalahambe sithi uthathe umsebenzi wawo uyawo and every same time ngoku bekholele ibikhona wa-10 besibizwe ngumr Xolile Nqatha noMeya besiyile phayana saphuma sonke eBuffalo City siziforum nakoomacini saqobhas macini ii-branch zethu mosiyi-14 esinazo.
Wow.
Sizibizwa ke ngoku xa sesidibene si-South African National Cluster Special Team Task Force. So sidibene phayana. So into eyenzekayo siyeuya kwethu phayana akhawunti kubekho nto sirekognayizwa ngayo sibulelwa ngayo okanye kuthethwa ngayo but nangona abantu bebekhona bayengolweni bechaza uba ewe basinise hayi hayi wikwaba kwi-task force zange bafakwa inkunzi kwathini ifuni baziphatha dlele but akho nto sirekognayizwa ngayo futhi yabo kuthethwa nge-SAPS nethethwa ngayo.
In terms of ubhatalwa niyibhatala kanjani?
Asibhataleki but asinastationary thina nangona kuthethwa nge-SAPS kibizwa bhatalwa yona ngo-May 2.7 thina asinastationary abantu abayiqalayo le nto yaqala sithi abakwathi ukubhotiwane.
So but one ubukhe wathetha apha about the conflict yoba ingathi nenzela amapolisa umsebenzi wawo. So ima ke ngoku amapolisa wona xa ephendula abe umsebenzi engenziwanga ibi crime isekhona but babe besithi abantu nenza umsebenzi wamapolisa nithathisha njani into enjalo
Butu wa mtina sisi forum yo kala mandi ibu yungba ne sisebenze li for ii community zetu ne umtu kai kile zelo sini case number up front azi ne case number zizi sponsor account anga azu kwa ngusila nele li ndo yake iba sifumene sifote sini ndo yake sifone li CID li lipeti le case iye kutipende kisa iti iba umtu njane na waka ni lipina then siye siba for iba ifote ndo aibo ni ibe case number ikona the case closed
Alright. Training mhlawumbe ikhona nakhe nayenzayo okanye support mhlawumbe to carry out umsebenzi lo ke nowenzayo.
Akho nto siyifumeneyo but akho nto sayifumanayo. Akho niks. Qha kudispatch last year nge-8 kayimeka sithethe ndisiwe and then ne-interview yavunywa ke zezinye i-political party kudispatch. But akho nto yenzekayo but siyifumanayo. Nalast year ucele belapha ngo-December. What much on your own, somebody, but nothing is for many of you. And we are registered company, you know, who was Leila Bayway founder, EPCM Special Team Task Force.
Mhlawumbi ke icrime yahlekangakanani emdantsana ngoku now that you guys have established i-task force le
yehlile bhuti kakhulu yehle kakhulu yehle kakhulu because siyasebenzisana nonotaxi isinto eyi-one yabo ulwawo lwaphulomthetho yabo weva sinisayiqala le nto sadibana songene nonotaxi yabo sinto eyi-one byhighway
mhlawumbiisele
uba siyenze nakwezinye iindawo
What can other communities mhlambi you know abafuna mhlambi uqala nabo eyabo crime fighting unit ungaba advise uthini mhlambi
No but I forum iqala ngabantu banograd ngoba umzekelo bayakwazi ukufika abantu abantu bafuna iforum kule ndawo sithatha siyimisele iforum bathi bayifunde yalo ndawo bafuna thini hayo yabo some of his area umzekelo yapha so sabaqokelela senze ingqokelela byway sadibana nesikwazi ungena kwezi area ndikuthi umzekelo uyakwazi ukuntu ka-15 kwa-14 kwa-13 athi kwenzekele i-BCD andibafuni umzekelo abo bapha ndifuna nina nina nikwazi ukusebenzisa kayo so siyahamba soyiathenda notaxi yakhe ebhutewo so iye ixhomekeke yo
All right. Sabulela, thank you so much for ungcola nathi this morning. We really appreciate your time, of course, and the work that you do emdantsana enkosi kakhulu
Ngozi wan put kon, dabulela. Nase bas fakere ne kameraz mwana payewe, wongwe yi men out wala payewe, so wazu bwona, each and everything yen se kayo. Ibe yi pek api yi tupe, msifuna ne training, msifuna yi yo.
I'm definite that ya wakon mdo mamele yo, ono kwazu kwazu zindyo zitile. Ngozi akul nga kisha lako?
Yo, prap, because if you want to change, then the private change 80, say, to the dispatcher, like, trust the Buffalo City, dabulela putom.
All right, that of course is Siyabulela Naka, who was Zwanjengo Kallis, who is a chairperson the organizer of the Buffalo City Metro Special Team Task Force Crime Fighters.
This is a True FM podcast. Stream us live on www.truefm.co.za. Follow us on all social media platforms at True FM or catch us on DStv Channel 816.